yamde jeɗɗi fawi silmaji capanɗe nayyi doori to leydi Burkina Faso. Onɗon saaha goto ɗo woni tenengu to leydi Mali. Bisimilla moon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi.
Abdoulaye Dikko.
Eɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ɗi, en ciliminan hen koɗo meɗen kanko hande nomo wiye wakili Alafe mo jeyndi enke taykotoɗo kabaruji, mo yewtira Ibrahima Timmiba ko fawi e ko tawa Alassane Ouattara hoore yolidi Kudduwara handen danni mo lomti e laamu Laura Bagbo nadde e kaso. Caggal majjum en jaɓɓoto Minati Diallo, kanko mo janganen ko winda e jeyndeji ɗi. Timminirena wiyetego jantore meɗen mawde handen to leydi Sierra Leone nde naɓata en, ene fawi dow jeygu leɗɗe na mbiyen lekkele na ɗum mbiyen cafaje e dow laawi ɗi. Torra majjum e dabareji ɗi laamu Sierra Leone daɗɗi e wawde sakkade ɗum. Faɗeɗe toɓɓe noon, bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli.
Coftal ɓalli
e yeftere coftal ɓalli. Minati Diallo salminama.
Mi salminimama Abdoulaye, mi jowti heɗiɓe.
Bisimilla maɗa e kabaruji coftal ɓalli. En puɗɗiran hono anniya keso mo hoorejo fika foot waɗi jogi e wadde hono kawrita hakkunde diɗɗe Cameroun e ngowar super coupe kañum e hono nde ngowar kañe.
Non jati Abdoulaye anniya o ƴuuri to hoorejo fika foot Sami Allah Eto o kabaru nantinama caggal kawrital ngam waddi hooreɓe diɗɗe ɗe e yontere ƴaɓɓine ɗe. E wi makko immaɗe waɗugol ɗe kawrite woni ɓeydugol andal golle jididi ɗe e bangel latugol ngoware. Keɗoɗen no Mariam Mumini, kanko warani en jantore o anniya keso.
Super Coupe be Ballon d'Or woni kuje ɗiɗi ɗe ardiɗo feka foot Samuel Etofis ɓesdi nder kuuɗe maako ɗe finditingo pijirle tamre kosɗe haa lesdi Cameroun. Isa ardiɗo kuuɗe joftal ɓalli e firtugo ɗe nder jangirle cakacakaje haa jiha Adamawa.
La Super Coupe a été inventée par
Super Coupe hauti gagnibe e Europe hitande ujunere e temedde jeenayi e chapande jeedidi e didi ha fijirde nde be inni lauréat de la coupe do tindinore nde on kadi feka fu tigi wurtini ko wiyete Super Coupe.
En non Ballon d'Or bo dum darajaji on be hokkata kadi fijobe ha ragare saison ji fu ngam beddugo tiɗɗitindugo be do pijirle majum e do sattingo wodɓe jokke no be fijira boɗɗum.
Toɓɓe ɗiɗi ɓe gare ɗe sanjan kuje jur aran man ni pijirle ha leddi men man maran sembe e ɓantare. Ɗiɗabol man bo en heɓan équipeji yottuɗi haaje ha darango en nder pijirle ɗe CAF waɗata nder Africa.
C'est à la professionnalisation du football camerounais.
Championnaji lesdi Cameroun fuɗɗan ha sappo e joyi apre lewru sappore warandu, timman bo ha lewru nayi apre hitande warande. Coupe du Cameroun bo fuɗɗan ha lewru tatabru, timma ha lewru joyi apre. Nden kawrital Ballon d'Or waɗe ɓawo pijirle ɗe no pijoɓe ɓurduɓe bawki hokkitire darajaji. Mariama Mumini, Yahunde, RFI.
Jarama Mariama Mumini. Abdoulaye, sukaɓe leydi Afrique tawete e kawrite basket biyeteɗo NBA to Amérique ko warata ɓe sukaɓe jeeguyon ley maɓɓe ɓiɓɓe Sénégal ɗiɗo no ɗum woni Khalifa Diop kañum e Ousmane Dieng, malinajo Moussa Diakité mo Côte d'Ivoire Ismaël Kamagaté mo RD Congo Yannick Zunza kadawtude Pascal Siangam mo Cameroun. Ɗe kawrite fuɗɗana sappo e jeetti lewru sappo ɓuri yottade jeenayi e lewru nayi ɓuri hitande waronde.
A jaram
koɗo men hande
to leydi Kudduwar. Eɗen andi ɗeɗon ñalaɗo joni nde Alassane Ouattara hoorejo leydi ndi handen haaɗi Laurent Gbagbo hoorejo kiɗɗo leydi ndi nannede kaso. Jonnon e wiite ko toɓe banggal politique, Laurent Gbagbo weltake ngal pellital sabu de kanko komo yiɗino ko yo montanede na yaafede e kaso ngomo fawano. Koɗo men handen yo wakili Alafe jeyndiyanke teykotoɗo kabaruji omo jaabo e fanda haala Ibrahima Timmiba.
Wakili Alafe, mi salminima.
Bonjour.
Mi salmitike. Alassane Ouattara hoorejo Côte d'Ivoire haɗi Laurent Gbagbo yahugol e nder kaso. Lamdal aranal wakili Alafe, ko holno jiruɗa ngal pellital Alassane Ouattara?
L'analyse j'en fais c'est que
taskare am ko ngal kugal no hanuno ɓeydude jam e deƴere fuɗɗande nde, kono tawsi ko noon yarata sabu hari ino habba ko ɓuri montanede kaso.
Wakili Alafe, ko holɗum e batte ngal pellital Alassane Ouattara waɗata?
Pensé que y aurait une première portée, c'est-à-dire
men sikkuno battane arane heɓoto sibe hore be dido Laurent Gbagbo e Ari Konan Bedie no tino noddanu Alassane Ouattara nyande jeedidi lewru jettaburu kono dum wadali joni non battane den fira bayti Laurent Gbagbo wana e der kaso wonuno hay si tawi sari o fawi na mo fiyo soke himo jogi ndimaago makko awangal pellital ala battane bayti hara Laurent Gbagbo ala e der kaso sakko o yalta awa hande joni joni battane wo ala
il y en a pas eu et on attend de voir dans les semaines à venir
awa wakili ala fe holko sabi yo Laurent Gbagbo subo yafe de kaso makko dum woni montangol mo bonede o tumano sabi de yo udde
il préfère une amnistie parce que la grâce à la limite le
ko yafe de kaso burani mo wana yaltinede bayti o wana e der kaso o sokaka si tawno himo sokano ma don o jabayno yaltinede tawayno o ala fere kono himo kayasi sabu nyaawore nde o tajanano den laataaki ko beedi don yaltinede kaso montata bone mo sokado on wadi dun no holli kawunu den do Laurent Gbagbo waawata tawtegol e dabbobe laamu e hitande ujunnaaji didi e nogas e joyi e hile si o yaafaamo o waawan dabbude laamu e den hitande tobbere sakkidine den ko ko yewiti e dawro kanko himo holli kaso ngon o fawaango ko toñe mo bonna hay hunde sabu politique osokira
lamdal go wakili alafe ko salagol Laurent Gbagbo notagol noddan wala san watara ka juldere ngendi Cote d'Ivoire ko holdum dum battinta dum holli e nanudiral famundiral ngal Alassane Ouattara dabbi e der ngal pellital makko ngal famundiral hebaaki
hay fui waylaki dejere fokkinde ne ma jokku min hebi ngurdam dawro laamu potal dejunku ko dum jokkata mido sekki podo niral saataki do haysi be horebe leedi dido Laurent Gbagbo e Ari Konan Bedie notino dun noddandu dum addata waylitere mawnde mo be heddotono e ko jukki si be aruno hadata no ngurdam jukkitaade be araani ngurdam no jukki
wakili ala fe ngallamdal do no faati e Daniel Dawriankobe hesidube kono ha joni ko Laurent Gbagbo Alassane Ouattara ari konan Bedie woni yesobe dawro e der Cote d'Ivoire holko sabi ha joni Dawriankobe hesidube hebaaki Cote d'Ivoire
oui bah, ils l'ont pas volé ils semblent mériter et puis
kono woniri baybe wujja yakare fawande mabbe hibe handi e mayre jama on ene jokkibe ko gonga yewe hande hiden wawlude hesitingul Dawriankobe kono hono dun latorto hande fof hino mari yakare e jidigal be mawbe dawro tato hiden faalabe gam hebugol jam dum no hollibe ina wawi sabade bone ko do ndiral fitina wala hare awa no woniri non ko wawbe tabitingul jam e dejere hibe wawi sabade kadi ko do ndiral e fitina si hawrino sukabe Dawriankobe wawbe artirande en jam hayno men faalaka Bedie Ouattara e Gbagbo awa en wawata hodirde walla wajibinde hesitingol horebe dawro ko wawden yewgol tasko
har hino sati ko iwarnabe heba Dawriankobe hesidube do hitande ujinaji didi e nogay e jowi sabu den handi ko den hitande woti sati wadde Cote d'Ivoire wakili alafe
est-ce qu'on peut dire on l'espère est-ce qu'on peut dire on le souhaite
hiden wawi wiyude hiden tijji wala hiden jogi yakare a mi anda sabu dun no fawi e mbawdi e boje wonube dillude e dawro dum no yewiti e mbawdi mabbe dogul jamaa on wondude hore yakko awa mi wawata wiyude en heban kono en yiyoyay ko arata kon
wakili alafe mi yetti masane
min kadi mi yetti
ayetama wakili ala fe kanko wono kor meden hanen jeyden ke tay ko todo kabaruji yewtirana Ibrahima Timiba ko fawe dido kabaruji dawro to lead Cote d'Ivoire Moussa Oumar Bari firtuno kongi wakil ala fe di fulfulde on jarama
ko winda e jeyndeji
ko winda e jeyndeji di minati jallo salminama e dimmol salimna
Abdoulaye mi jowti mama mi salmini hediibe.
Bismillah ko winde jeyne di handen.
E kabaruji meden ko winda e jeydeje di e kalan talkurundu horejo lamu hakunde wachad Mahamat Idriss Déby madini Kenya na hakunde mun e pelle murtude leydi ndi to Douala morgo Qatar jeyndeji di wonko bindi hen.
En putran jeynde e journal do ni chad.com.
Non jati Abdoulaye de jeyde wi tiagal lebbi joyo kaldal horejo lamu hakunde wachad Mahamat Idriss Déby fawidi jungo e derewol e pelle murtude chapande nay e didi ngam wadu de kaldal la tabintino wala jan hakunde bibbe leydi ndi ngal kaldal la na hani wadu de noga ye lirundu jayinde journal di chad.com warti e tobbe de gouvernement lamu hakunde ngu kanyun e pelle murtude de kawri e mudun to duwa yoga e majje woni darnugo lo basi hakunde de pelle e lamu ngu fe goto e bangeji didi fati tonya goddo gondingol wala joddingol kaborde pelle murtude kanyun e natugol mabbe e konu leydi ndi bamugol sariyawol jafotongol yimbe uddaabe kasu tumaabe murtande Tchad Abdoulaye Jaynde de holliti pelle jenaye le majje burnde mawnde wala burnde jogade seminadun e biam burnde jogade inde woni fakta wala fawali jungo e ndutal kur kenyanto doa
Jeynde albida kayni wi tabintinugol du talkuru anatidi
non jati Abdoulaye dum yoga e konguli di Mahamat Madi Ali horejo fedde murtune fakta se fi tiagal mani ngollo derewongol kenyan e wi makko basi wala ko nafata e leydi ndi jilli mabbe hande woni hawrude e ardibe leydi ndi kaso ben jihi boni e lawol mabbe hunde fu hatta be jabbade na dun habade ngam renude ko he mabbe windi jeynde albida e biolo jeynde de nde hertoribe politique kolliti wala ko boni tafon sabi horebe lamu hakunde Tchad ana mbawi wala ana kani wirfitade tiagal e sembinde kaldal hakunde mun e de pelle de pawali jungo e ndutal kuro kenyen na so eden miccito basi habu gollo e de fedde facte lati sababu may gollo horejo kido leydi ndi Idriss Déby itno e hitande jabbine de
jeyne le monde afrique kayni windi e weltare horebe leydi ndi e kanyume oni
non jatina Abdoulaye e video kollita sa hande talkurundu fawa jungo woni ko horejo fedde adnaru oni Antonio Guterres holliti weltare mudun e tabintingol taabande mawde e semide jan e Tchad jagorgal Qatar kalfinagal golleji leydi mun e leyde godde tawtude gal France kanyun e Moussa Faki Mahamat fu njouti e hebu gollongal kawral ngam rentinde bibbe leydi ndi e wadu gollo jonde mawde ngam heydintinde laabi jan deere e nanondiral hakkunde Tchad nabe
a jarama minati jallo
RFI Bakel capan jeetati jeenay tobere didi
RFI Banjul e do capan jeetati e jeenay
RFI Difa do capan jeenay e jeegom tobere didi
RFI Garwa e do temedere nay tobere jeetati
RFI Labe capan jeetati jeenay tobere jeenay
tobbe mawde jewtade kabaruji meden talatare handen jeenay jettu burde hitan udunaaji didi en nogay didi ya gonno nokkuje hono gottirde Kenya uditi biete handen bibbe leydi ni ko buri millioji nogay didi ya nodda chubo maire en gouverneur en député en sénateur en e tawtire horjo leydi ndi don woni do kala fali noppi e hedade e lamdade homa hen wonata horjo keso o leydi Kenya to Sierra Leone gilla kengen ana hani do jokka fa jango kala heddo galle mudum nyofa juude balde tati mettade bibbe leydi ni jidi hollude horebe Sierra Leone sabe be de golla e cogguji di jagodo kala finade golle hakkune Amerique e leede godde Anthony Blinken kanko mo jokki fa hana yiltare makko e leede Afrika kengen o matawono Afrique du Sud handen o doma leader Congo Kinshasa jantore meden mawde handen naban en leader Sierra Leone en fawi do njeegu ledde e do lawi e torraji di sodo be mbawi hebude so bami den ledde na mbien den chafaje gouvernement leader Sierra Leone dadi dabari kewdi e habade hono bedo yeyobe jonan fahan e dum heddi ka jattu jallo mo RFI fulfulde Afrique Town wadani en jantore mawde
Why you for sell this person to God 5,000? When I tell you not to imagine, and from the benefit of the devil, you buy the game.
Go hito suka yeyo wele kele. Kender lady Sarlong, no kuo kala ko yaruda, kalumo, kawotoje, kadate, afote yeyo belekele, harabe ya hali dudal hahande.
Ni mfudi, kume anogu school, amegasi.
Minko fode mi inate, kwa lekele mi yeyata, kado lawi. Kono, ya haika jiriji, kalaptani, soda lekele, di mi yeyata kado lawi. Imbe dudube, soda nailang, lekele, ete himi yude hen, nafore. Mairi nyande kala. Miye kartun jitati lekkel mimi hula yigul de lekkel bay wana ko boni woni yimbe ben do yiude nafamu
maaji salain merci the all good
so do gol lekkel kadate hino wona sabu nauna je dudude holli Fatumata Dumbuya gollo wakala butani.
Boku people and they only wonder way to the person sell na street.
Sarlo, imbe dubi de kolekele yeye tede, e hore date sodata, bai chungu majisata. Kudumu wadi, yende wumen heba inaunube, harako woni sabu naunare mabe, kudele kele bonde. Munauni, yoya wakalaptani, maka farmasi fiso dugo lekele konya undora. Bari be yeyo be lekele hore lawol urbe benjanga be anda yiru likki hana ki jettede wobbe wiyay yettu fodde likki tati bimbi jowi ki kiide dun no wayi wonde sabu on tigi heba nawnaare go ara wona ko Musa ta on tigi kon lekele go kadi no yeye ara sayi majje fi dum kadi ko bone go ko dum wadi sime yewtay kala ardo ko laptani fi safra gol yoyaw ka farmasi fi sodu go lekele no dandira hore ko ben wawata andude yero lekki ki on tigi hani ettude
the doctor or the nurse then will see you and prescribe for you from there you go pharmacy you go buy the medicine
aminata ko nene be ngure hari ka farmasi o soda ta lekki kono joni ko jungo yeyo be ben kadate o sodata bayru lekkele den ka farmasi hino satti chogu
let's make you dey buy medicine on street where you go na pharmacy idea it cost you
binko mi sodanta lekki kadate ko bay don chogungun satta si yeyi ka farmasi chogungu hino sat bin tigi mi andi lekkele yeye tede kadate den moja bay mi yeyo be ben harabe janga be wao ma inugo lekki ko nije tirte hara hinano bi yimbe heo be sodu be lekki kadate be hebi sonja emu ko du wadi simede landi lamugu e be ka farmasiji e be doitu jogeli di fino be walli tora bebe alago meden sonji fota ina seda kasengo lekke
kude beg dia duande weden dina di pharmacy leden go di less di medicine
la mungu hino jetti pehe dudude fi habugol be yeyo be lekki kadate kono dum waylaki wi Frederick Bikane ardido chudi pharmacy jidin kaleedi sarlo
yimbe dudube be wona pharmacien madum gollobe kalabutani no yetta lekkele be yeya kadate leedi sarlondo den lekkele no mo yasodu gol bayr ko buri kon yeyo ben janga be anda itir lekki ko jonnete neddo e kadi lekkele den ino lili kanange ko dum wadi haysa jonni goddo de nafata sengo amen men yetti pe heewude fi habugol be yeyobe lekkele e der dum menen e police on meden yahude kalumoji men labbita be yeyobe de lekkele bonde men tefa ko honto de lekkele woni iwde nata kaleedi do wona kaporu meden mari ton yimbe hibe etade fiita de lekkele bonde natu kaleedi ga kono dum don fow ala e habude yimbe ben nadugol e lekkele bonde e der leedi sarlo hibe mari tun no be surira be nada ara lamu ngun wawali fawde jungo e mabbe
jama on hino landi lamu ngun yobe hadube yeyobe lekkele kadate fi wonkiji himbe ben yo dalu kay jetu jallo Freetown RFI
Dalima anati apo bi usmanu honga undere ande julde na igudali alhaji apo ka undere wadi julde na igudali anu
aywa adnar no tawndiri gawndiri e kiyewede nayya gudali ibrahim ba rami me gudali anda aywa teddibe gol jimolo fawi e dedo jantore kanko baba sadu wido waynabe o jaraama ibrahim ba banel esed njay e dokondira sate silma e chapontati e kabar yodi
on tawi papa sadu don lela nay.